my boy from the village.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
He never speaks habongi. Yeni kanda cover hatumoni. He texts from us bila warning. Kazi yake ni kukoo skills kila morning. He dresses in black and white. Anakuwa garada kila day and night. He never feels happy when your days are bright. Anapenda sana kuinitiate fights. Amefanya so many people wame feel the pain. Akichukua you will never see him again. I don't know who is working for how much is paid. Anakuanga na bambika cause your losses is gain. Anajua kuchoose very innocent souls. He tryna see you laid on that pillowcase cold. He never choose whether you're so young or so old. He takes lives on the road. Whether you're so rich or so poor, how is he escape? Unaishi mada usama kwa estate. Kama ilisha pangwa, how is he restate? Live your life well, take shape.
Kucha kusaliwa, hiyo yote uwa majaliwa. Ila mwisho huwa njia moja sote twa ijua. Kucha kusaliwa, hiyo yote uwa majaliwa. Ila mwisho huwa njia moja sote twa ijua. So wewe usi kose kufuata hizo ndoto ndoto. Usije kujuta when it's already later. Kose kufuata hizo ndoto ndoto. Usije kujuta when it's already later.
Kama uko na fomu yenye we udunga kila ngware ndo upate kichele, shukuru junapendwa. Kifo inakuanga inakungoja, unajaribu ujitume ndo ujijenge ndo isa unalengwa. Ukishindwa kujibeba itabidi umebebwa. Maisha uanganoma kauna kitu ndo unalengwa. Vunja mifupa juu kaburini utabebwa. Funguka akili juu usipo utaperembwa. Kama kuna ndoto songa tuki mos mos. Success haiwezi kuja kauna dose dose. Pika luku kula wanja piki boss boss. Tafta pesa ungeza maziro ma os os. Niko on top alafu niko on toes. Nataka kula life ni pate tu off shows. Life kwa ganoma unajwanga off course. Life uwanga so sad nyuma ya closed doors. Squeezy kichunguza utanipata ghost mode. God anani bless wanadhani wash wash. Doto kwa parking ni metuliza posh posh. Life kwa gismooth lazima ma potholes.
Kucha kusaliwa, hiyo yote uwa majaliwa. Ila mwisho huwa njia moja sote twa ijua. Kuja kuzaliwa, hiyo yote uwa majaliwa. Ila mwisho huwa njia moja sote twa ijua. So wewe usikose kufuata hizo ndoto ndoto. Usije kujuta when it's already later. Kose kufuata